Matayo umutwe wa gatanu. Yesu abonye yambaga y'abantu benshi azamuka umusozi ngo amare kwicara, abigishwa be baramwegera atangira kubigisha agira ati:
hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavuye, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazaragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abazana amahoro mu bantu, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa, bahorwa gukora ibyo Imana ishaka, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Murahirwa iyo babatuka, bakabatoteza, bakababeshyera ibibi byinshi ari jye babahora. Mujye mwishima kandi munezerwe, kuko muzabona ingororano ishyitse mu ijuru. Niko batotezaga abahanuzi b'Imana bababanjirije. Muri umunyu w'isi. Ariko se iyo umunyu wamaze gukayuka, wakongera kuryoshywa n'iki? Nta kibu kimaze, ahubwo jugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri urumuri rw'isi, umujyi wubatse mu mpinga y'umusozi ntushobora kwihisha, kandi nta wacana itara ngo aryubikeho akabindi, ahubwo aritereka ahirengeye maze rikamurikira abari mu nzu bose. Mube ariko mumurikira abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bahimbaze suri mu ijuru. Ntimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe n'abahanuzi. Sinazanywe no kubivanaho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Ndababwira nkomeje ko nta kanyuguti habe n'akadomo na kamwe ko mu mategeko kazavaho kugeza ubwo byose bizaba birangiye, ijuru n'isi bigashira. Umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe, naho ryaba rito muri ayo yose, akigisha abantu kugenza nka we, azagirwa uwanyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzayumvira akayigisha abandi, azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Reka mbabwire, nimudatunganira Imana kurenza abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukice, kuko uwishe umuntu azashyirwa mu rubanza. Ariko jyeho ndababwira ko umuntu wese urakarira mugenzi we azashyirwa mu rubanza. Kandi umuntu wese ubwira mugenzi we atura igicucu abakwiye kubarizwa mu rukiko rw'ikirenga, naho ubwira mugenzi we ati wa kigoryiwe aba ari uwo gushyirwa mu nyinga y'umuriro. Noneho nujyana ituro ryawe ku rutambiro kuritura Imana, wahagera ukibuka ko mugenzi wawe afite icyapfa nawe, uzasiga ituro ryawe aho imbere y'urutambiro, maze ubanze ugende wigorore nawe ubone kuza utange ituro ryawe. Nujyana mu rukiko n'uwo muburana, wigorore nawe mukiri mu nzira, kugira ngo atagushyikiriza umucamanza, nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza. Ndakubwira nkomeje ko utazavamo utabanje gutanga amafaranga baguciye yose hatabuze na rimwe. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamurarikira mu bitekerezo bye aba amaze gusambana nawe. Nuko rero ijisho ryawe ry'iburyo niba ryakugusha mu cyaha, urinogore urite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyinga y'umuriro. Niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha, ugice ugite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyinga y'umuriro. Byavuzwe kandi ko ushaka kwirukana umugore we agomba kumuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Ariko jyewe ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we bitavuye ku kubana kutemewe n'amategeko, nyuma agacyurwa n'undi mugabo, aba amugize umusambanyi. Kandi ucyura umugore wirukanywe nawe aba asambanye. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzajye uhigura imihigo wahigiye Nyagasani. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose kwaba kurahira mushingiye ku ijuru, kuko ari intebe ya cyami y'Imana, cyangwa ku isi kuko ariyo kabaho ikandagizaho ibirenge, cyangwa kuri Yeruzalemu kuko ari umurwa w'umwami ukomeye. Ndetse ntuzanarahire ushingiye indahiro ku mutwe wawe, kuko utabasha guhindura agasatsi kawe na kamwe ngo kaba umweru cyangwa kwirabure. Gusa mujye muvuga muti yego nibyo, cyangwa se muhakane muti oya sibyo. Ibindi umuntu agerekaho byose biba biturutse kuri Sekibi. Mwumvise ko byavuzwe ngo umenye undi jisho nawe bari mumene, kandi ngo ukuye undi ryinyo nawe bari mukure. Ariko jyewe ndababwira kutitura inabi mwagiriwe, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya w'iburyo umuhe n'undi musaya, kandi umuntu nashaka kuguhuguza ishati uyimuhe ugerekeho n'ikote. Nihagira uguhata kumwakira umutwaro ngo utware kilometero imwe uzongereho n'iya kabiri, ugusabye umuhe, kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wange umwanzi wawe. Ariko jyewe ndababwira nti mukunde n'abanzi banyu kandi musabire ababatoteza. Ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru, kuko avusha izuba rye ku beza no ku babi, kandi akagusha n'imvura ye ku ntungane no ku bagome. Nyamukunda bakunda gusa, ubwo se mukwiriye ngurura ntoki? Ese abasoresha bo babigenza batyo? Kandi niba muramutsa inshuti zanyu gusa, mwamurushije iki abandi bantu? Mbese abatazi Imana bo ntibabigenza batyo? Mube intungane nk'uko So uri mu ijuru ari intungane.